tupigie kura. MC wetu 2022 King Tosha. Ha ha ha.
Mkura we sword na stungane. Mse wetu ni nani? King Tosha. Mse wetu mtarajiwa, King Tosha. Kura zeta pigia, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha.
Wazee kwa vijana, basi tujitole. Kura zetu zote, basi ziwe zake. Mtetezi wa watu, nasi atutete. Kazi kwa vijana, basi tuzipate. Nimchapa kazi hodari, tukiwa naye mambo yote ni shwari. Wazee wanasema King Tosha. Vijana wanaimba King Tosha.
Mkura we sword na stungane. Mse wetu ni nani? King Tosha. Mse wetu mtarajiwa, King Tosha. Kura zeta pigia, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha. Ona maendeleo yatazidi. Hospitali pia tutapata. Barabara zitakarabatiwa. Wanafunzi pia watapata beseri. Wafanya biashara watainuliwa. Kona penda King Cheza. Kona penda King Cheza. Kona penda King. Mkura we sword na stungane. Mse wetu ni nani? King Tosha. Mse wetu mtarajiwa, King Tosha. Kura zeta pigia, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha.
Eti munalia maji, maji mtapata. Wakazi wa Machakusi, big up to you. Ama ilo msujali, tuko pamoja nanyi. Adere modioi, umoja pamoja. Osuroi na Kiriamasi, lakini ndiye mfalme. Oko kina Lukolis, kumpigie kura. Upwakano upwata, maendeleo kwa wote. Ata wainua, wasiojiweza. Maendeleo kwa wote basi. Waze kwa vijana bila ubaguzi. Mtoto wa nyumbani, tumchague. King basi, tumuinue.
Mkura we sword na stungane. Mse wetu ni nani? King Tosha. Mse wetu mtarajiwa, King Tosha. Kura zeta pigia, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha.
Your boy Don B featuring
Amuvani.
Mkura we sword na stungane. Mse wetu ni nani? King Tosha. Mse wetu mtarajiwa, King Tosha. Kura zeta pigia, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. King Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Vijana Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha. Waze Tibim, King Tosha.